ng'alaga nti amakubo gonna agamaze era abaaliwo baamukubira emizira. Firawuna bwe yali ayanukula ng'abaga nti eriyo omufuzi aliyo Allah gyali, n'abaga nti aba alaisa li mulku misira, temulabanga nze kabaka wa Misiri? Ati wa hadhihi lanhar tajiri min tahti, emigga gyonna mulaba gikukutya wansi wange. Ate Musa agamba nti ate eriyo Katonda ayina ennyumba gye yazimba ekulukutya wansi wayo emigga. Wa hadhihi lanhar tajiri min tahti, kati mulaba mutya? Amu ana khairu, nze mulungi min hadha alladhi huwa mahin, okusinga oyo Musa. Ekyokubiri, Musa gwe babatumidde wala yakadu yubi, n'okwogera tagira ati tasobola abumbujja bubumbuzi mbu ye nabbi wamu. Allah yagamba nti ebigambo ebyo Firawuna bye yayogera nga byakijega, fastakhaffa qaumuhu, abantu be baamukubira emizira. Wa ata'uhu, n'omugondera ne bamugondera ku byagira ki? Naye Allah bwe yaleeta okubalaga nti Firawuna talina kyali, era kiyaleeta kusadda bunkalati tegeregala guba eyabagamba nti anja kukwata ekkumi, yamuleetera nsiri neemuluma neemuluma nezeetoolola. Nze ensiri bwegwa wansi tosobola kuleeta nnyondo, kyogikuba efe. Ne Allah yamuleetera ensiri neemuluma, nakka agikube, akutama agikube, teyaddayo aggwawo. Naye era abaaliwo tebajjamu kyakkola ki? Kyakkera omusajja abadde atuwaga bwati akawuka obuwuka kamumazeewo, ani asigadde? Ffe tunaalema bwaba oyo abadde awaga, kubanga yawaga saddabunkaladi n'atukana okugamba abantu nti ŋŋenda kubalagako nti ekkumi ŋŋenda kukola ki? Kulikwata. Naga muleeta eddiba ly'eŋŋamiya kubanga liba ggumu, ne balyalirira n'alinnya mu makkati gaalyo. Yakati abakubi yalinakwate waasobola musike, buli omu n'akwata abavubuka ab'amaanyi ne bakwata, buli omu waasobola ne basika eddiba nga sadda bunkaladi alirinnyeemu wakati ne likutuka nga ye taseetuse. Aga ekyo mukirabye hakati ate bali ekkumi balinnema, fastakaffa qaumu, baamukubira emizira. Naye okuwona ebyo byonna singa yagondera Musa, ebyo byonna teyandibifunye. Firawuna singa yagondera Musa, ebyo byonna teyandibifunye. Ne Allah yamuzingira mu kantu kato mu mazzi bwe gati, bulijjo gaabadde alaba, bulijjo gaabadde ayitako. Sulaiman alayhi salam, Allah yamulaga abantu nga kyamagero, yamugondeza ebintu byonna. Sulaiman yasaba Allah namugamba nti ayi Allah, ompadde ebirungi nsiimye, naye nkusaba yeki? Mpaayo obukulembeze bw'otogenda kuwaako kitonde kyonna mu nsi. Muluka la yubla, teri ali wenyumirizaamu taliyo, nga nze nzekka Sulaimaani nze mbulina. Agala muga ati ekyo nkwanukudde mbukuwadde, n'ayogera n'ebiwuka, n'afuga empewo, n'afuga amajinni, n'afuga amazzi, n'afuga buli kintu nga kinako buyinza. Abantu bonna nga buli omu amutya, ayina gy'ayagala ateekawo eddiba lye ku mazzi n'agenda. Tya leero sijja kuyita ku mazzi, nja kuyita ku lukalu. N'adda mu lujjaawo n'ateekawo eddiba lye n'atuula, empewo n'ejja n'esitula n'etwala gy'ayagala. Teri kitonde kyogera kyatawulira. Obuyinza obwo teri yali abufuzeeko, wabula Allah yamwanukula n'abumuwa. Ne bwe yali amuggya mu nsi, yamuggyamu enzigyamu ennafu, abaali baliwo gye balabanga ku kitiibwa kye yalina, mutuufu Allah amuggyawo mu nsija weyewuunyisa. Yatuula butuuzi mu ntebe ye n'amuggyamu obwoyo, n'asigala mu ntebe ye ng'asimbye n'omuggo gwe. Ewiiki n'eyita, omwezi ne guyita, emyezi eyina giyita, amajinni gakuuma mukama waago. Sikyuriti egyalina si y'abantu, aa, majinni agatambula mu ntambula Allah gye yagawa ey'enkizo. Sulaimaani yatuulanga amajinni gakuumye, ne wayita akaseera ng'amajinni gamanyini mukama waago muki mulamu. Allah yagambye ma dallahum ala mautihi, tewali kyabayamba kubalaga nti Sulaimaani yafadda, mumulaba atudde niyafadda, illa dabba, okujjako obuwuka obutono ennyo babuyita nkuyege, takulu bwalya min sa'atahu, omuggo gwe bwe bwagulya ne gukutukuka harra, yagwa wansi naye yali akutte bwati. Tegeregana, bwe bwalya omuggo ne gukutuka, amajinni we gagambira ku kyengera kye galina n'entegeera yagesinga eyaffe, kale law kunna na'lamu lghaiba, kale bino singa twali tubimanyi tetwandibadde mu bunyoomoofu myezi na myezi, sajja yafadda ffe tukuuma. Tegeera ombaka yaani yeyekka ajja okukuyamba akuggye mu bubuze, akuggye minda ya jinda ya jini ljah, mu butamanya akuwa okumanya. Bonogaana omugondera ombaka oyo ewa Allah tolinaayo kalungi. Ebintu byonna bye tukola Allah yabitulaganyisa nkomerero. Singa ono soma Quran, soma aya ezasooka okukka, okora bisma rabbika alladhi khalaq, khalaqa al insana min alaq, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. زربا الذي يزاك وانس زربا انكم مرير. كلا لا تطيعه تقزم مقول لها كلا بيان كلا جد مفاكو ينا فلا فلا نيا نويرا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن النبي قال تميت الله قل أبا نجككوا تؤركوا بيرياكم الكرز القرآن يقام باتيا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Nakibera mwegendereza nnyo, ajja kuyisamu ebyalyo ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah gwe yalonda mu bantu namugati gwe nabbi asembyeyo. Inna Allah yastafi min almalaikati rusula wa minan nas. Allahu yaj'alu risalata, Allahu ya'lam haithu yaj'al risalatahu. Nze mmanyi kwempa obubaka bwange. In tuti'uhu tahtadu, oyo bwe munaamugondera mujja kuluŋŋama, bwe mutaamugondere temujja kuluŋŋama. Nekyo tusala amagezi tutuuse tutya ewa Allah waffe, okutuuka ekkubo ŋŋambye eririmu si kusoma nnyo Kurani, aa, bango jja gisomanga togitegeera. Omunnyonnyozi waayo yaani yembaka, tegeregana, ojja gisoma ogirekaawo. Wa anzalna ilaika dhikira tibyana litubayyana linnaasi ma nuzzila ilayhi, nkuwadde ekitabo, nkuwadde Quran eyo sobole okunnyonnyola abantu. Bwe ne bw'okisoma ojja kugirekawo. Abawarabu baali Quran yakka mu lulimi Oluwarabu lwe bazaalirwamu, lwe bamanya obulungi, yabalema okutegeera. Abagitegeera baali baki? Batono. Omusajja gwe bayita Kaakaa, Abaganda gwe bayita Kaaka, linnya teritumika, naye linnya lya sahaba ow'obuvunaanyizibwa, omubaka gwe yalekako obujulizi, kyali Ssaabasajja bali apo. Naye abasajja bana balimu abantu enkumi ezi enkumi nnya, mubo mwe muli Kaaka, mwe muli Aba Ubaida, Amir bin Jarraha. Abasajja abo bana we babeera balimu enkumi ezi. Era Amr bin Asi akubira Umar bin Khattab essimu amugamba nti, Amir al Muminin, abasajja batuzingizza wetuli n'amagye tulina tetumala, ne tuweerezeeyo madad, tuweerezeeyo obuyambi, naye wetuli bakize ki? Omar n'amusindikira abasajja bana Abu Ubaida, Amir bin Jarraha, Sharhabir bin Hasna, Kaakaa ne okuna mwerabiti Amr bin Asa abaali emasi abaali awo nga konvoy ezeerimu abantu abo bana n'ababuzani marhaba maamiri mwe basinze nti ye bannammwe abalala baluwa nanga asindise faaba teri magye malala gajja. Amuru yatya abantu omu babiri basatu bana nanga tyaba bannammwe bajja nti aaffe bana. Yali tasobola kujemera kiragiro kya Mukama we, naye yamubuuza nabwa Amir al-Muminin, nkugambye abasajja abatuzingizza mpadde abantu bana. Namugamba kyaki? Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba, yamugambye nkuweereza abasirikale enkumi ezi ba Amir al-Muminin, naye ndaba abantu bana abalala bajja, tinkuweereza enkumi ezi nkumi nnya mu magezi ge kyaga, okutuusa Omar lwamugamba. Namugamba nti abo abana omubaka yatugamba nti balimu abantu enkumi ezi, era olutalo Allah jja basobozesa mu luwangule. Amr okutegeera ebintu byakalubamu n'abagamba nti muteeketeeke tulabe. Bamaliriza bayita Omar mukwasa bisumuluzo, otalo bagize ki? Balumaze. Omar bwajja mugati, mukama wange nabadde ntidde, namugatya omubaka lwaki abo bana we bayimirira wayimirirwa abantu enkumi ezi nya, otalo tebalumaze nti luwedde? Amr yakakasa omubaka kyagira ki? Nolwekyo bwetuba twagala okuwona twekwate ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tudde wa Allah. Wa Allah gye tudda tegendwayo na mmere. Ma uridu minkum min rizqin, sibagala musente, mbagala mukunzikiriza nze Mukama wammwe. Bwetunaagaana Allah subhanahu wa ta'ala tetulina kyetumukosa, obusobozi obwerwanirira eddiini ya bulina bwe kiri oba nedda bwe kiri, kubanga yagamba Allah mu suratu lfathi wa Muhammad fathi la ilaha illallah, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala walau nasha bwembanja gadde lan tasara minhum abo mbabalwanira kone mbajjo mbabata sako bwembanji zeki nagane yoku babalekera baba chojjanya walakin liyabiluwa ba'dukum njagala geze sammwe niyo busobozi obubajjawo mbulina kitegeregana Allah kati obusobozi obubajjawo mbulina naye ekyo nkirekedde mmwe ndabe mugenda kukola muti kitegeregana atuyamba buyambi nekyo tujjukire nnyo eyatutonda bwetamujjukira abooluganda bakkiriza tugenda kuzikirira tugenda kuzikirira bwe tunazikirira ewa Allah akalungi tekagiraki tekaliyo tutegereka bye tukola bibye Allah nyumba zino zaani za Allah si zaffe nyumba za Allah si zaffe fetukola bukozi kulongoseza ye basobole mumusinza mumiki mumirembe netutekangayo obwongo obungi aa tutegeregana olwo newa Allah ojja kufunayo akalungi katujjukizeyo katono oluli lwe twakoma ku ddalasa yaffe mbaka kwe yatulagira nti waliwo abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala tagenda batunulako tagenda kwogeraganya nabo liiso lya kisa tagenda kubawonya muliro balina ebibonerezo ebiruma naye bwe twakomako yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti omuhadisi omu yagambiramu nti omu kubo almutarajjila omukyala eyefaananyiriza omusajja nembagamba nti ekyo mu nsi muno kifuuse kikemo bakyala baffe bambala empale ne bakunnumba n'abamu bazambala ne bazambalira mu bijiribaabu byabwe naye ng'empale gyayambadde ya kiki ya kisajja newankubadde agikwese tegerekana newankubadde agize eki ayingira mu kikolimo tutegeregana ekisaa nembagamba nti n'omukyala tayambala lugo tayambala ngatto esonsekebwamu eya sikola olaba ne muhijja abasajja tebambala ngatto zibikka bigere ebyabwe naye omukyala bamugamba agire ki ajambale musajja akola hijja agikolera mu sapatu musajja akola hijja agikolera mu kigatto ekisonsekebwamu ng'ekigere kyakyo siki ekisinziiro tekibikkwa bw'aba gy'alina bamulagira agisala ekisinziiro kisigalewa era abeeka ekitundu ky'ekigere kyalese ebweru amma omukyala ate ye engatto yajambala ejjudde katayambala ngatto mbaka bamu atulaga nti abasajja twambale nnyo engatto ezisonsekebwamu kubanga buli ssaawa tuli mu lugendo bitegereke naye omukyala tebamukkiriza niye olwaleero kyekyambalo kyabwe kitegeregana ngaate Allah yakolimira omukyala yefaananyiriza omusajja omukyala tayambala kanzu ya bba omukyala tayambala jaketi gyemanyiddwa nti eyo ya kiki ya kisajja tajambala kebe ya bba eyekomawa tajambala omukyala teyefaananyiriza musajja tayambala lugweyo luli waggulu wa bukongovule bwe nebweba jiribabu ngangu munyo nekasebu kubukongo bulebwe nebida waguru ebe fudde kitengirigana ebe fudde nabite yandi kanlaliza kumuchana yajja namgama ti ya Rasulallah inni wahidatum minan nisa nzomu kubachara abafuluma mayumba gabwe nebagenda okusala ku jamaa na ya Rasulallah wempita wachiwalwa katundu nga kachafu tewaitika ya Rasulallah umpama gezichi bwentuka nga katundu ako nsitulengo yezangi kubanga zigenda kweya mchi na mugama atila zirekebo yezichi Allah kol miro mchari yefana angiriza omchara wana ita wono dako kuita awoku biruwaja kutukuza na ya muga anokolachi ozisi tula katiakea yona atulaga chorugwe ya alutungi sizanga luwabu genderevu dudu wakuruwachi wabu kongo vulewe abana zogwa mozambi mbaka tuko kulaga omuchara nti omuchara tatekedwa kutambulira mu makati gakkubo abeerawa bali namga taina mugabo mukkubo wakati nebirala bingi ebyawula omusajji omuchara ku musajja aino byegendereze nnyo mchala tasala nviiri nga bata muwadde lukusa tasala ko nviiri ze nga bata muwadde ki lukusa mala mmusaba munnange nviiri ziganyi munnange omutwe gwalwadde gwonna gulimu amabwa mayitirivu munnange munnange ensonga banagiraba namga kale jjako kitegeregana olaba ne mayiki ey'omukyala tebikwa ebikwako ey'omusajja tegiraki kyawule wakati w'omusajja n'omukyala kisobole okwawula nti oyo musajja era bwe tuba tusaalira tetubuuza gwe tugenda okusaalira musajja oba mukazi akabonero kamaze dde okukola ki okulabika ti oyo musajja ayina enkizo tetumufaanaganya kitegerekana Allah yakolimira omusajja yenna eyefaananyiriza omukyala n'omukyala yenna eyefaananyiriza omukazi omukyala yefaananyiriza omusajja tutegeregana n'olwekyo tubyawula Allah akolimira omukyala yenna bw'abeera mu nsi nga yefaananyiriza omusajja bawala baffe be twambaza empale n'essaati bawala baffe abavuga obugaali bawala baffe abavuga obulogoyi n'ebirala omusangana alina ku booda kwako naamiriza avuga n'osanyuka mukazi wagenzi asobola ogivuga olabanga kyakoze ekyebbeeyi omar wasanga omukyala omuwala atudde ku kalogoyi agoba kamutwala bwe yamujukako n'amuyimiriza n'amugamba oli musajja oli mukazi nakatyamiramumirina ndi mukyala namuga ti ati lwaki oli kalogoyi bwe yali amuggalirayo mani kye bayita okuggalira omuntu yenna bw'akaayana bw'akaayana omukuba bujulizi n'abunira bwe yali amuggalirayo ku bigambo bye byenna byamuleta yamugamba nti la'ana llahu lmutashabbihaati allah yakolimira omukyala yenna eyefaananyiriza omusajja olebwa mugaliddeyo yasirika busisi yamanya nti ensobi agize eki songa ate bwe yasanga omwami yamusanga atya ng'engoye ze zeera ettaka zisukka naye musalaamu aleikum wakumusalaamu ahaidu ant oli muhaidu nekati amira almuminin zindi musajja ondabu omusajja alwala haidu nemuga nti ati nkulabye okweyesa ate nga okweyesa kwa kikyala nange mbadde asubira ti oli muki ekyo bakyogeramuyoba ti bavumi naye tebavumi weyawule tutegeregana weyawule nolwekyo omukyala yenna eyefaananyiriza omusajja allah tagenda kwogeraganya naye ku lunaku lwenkomerero wakadhalika owokubiri gwe yateeka mu hadisi omwo yagamba nti adda yuuthi omusajja sekibotte sekibotte gwe bakolera ensobi mu maaso ge nga tasobola kwogera bakola ensobi ku baana be ku bakyala be nga tayogera tegeregana gwe tolaba we benda ku baana baffe olumiriza bulumiriza koolijja wano n'olubuto tegeze okwenda nkukkiriza nerwanyisa ki lubuto era naye naawangaala bwati tutegeregana obwononefu obukkiriza ku muwalawo omuvubuka bwajja n'amwendako ng'oleeta polisi ng'oleeta amagye ng'omukwata ng'omusuula mu biyu nga bamukuba emiggo muwala we ali waka akunnumba musajja ono yayenze ku muti ye omuwala gwe yayenzeko lwatta omusibye kitegeeza ye omuwala omukkiriza yende kitegeregana omulenzi bw'ogira ki so nga naye tiyabadde awo nti ayenze ku mukyala era omuwala baayagala n'asiimi kitegeregana era bw'ozza omubuuza olubuto lwani oba omukutte n'omulenzi wamukutte na muti lwaki osibye omulenzi kyayonoonya omwana wange omulwala tayonoona musajja omulenzi yayonoona omuwala omuwala tayonoona mulenzi amwonoona abakazi boonoona abasajja ayambala ekijeti ekiri mu bisambi bye bw'atambula empale zezigira ki tasobola kukutama emabega awo poliisi yasomesanga nagisiima nnyo ku ekyo eyina emisomo oba kati yagijjawo bujja simanyi kye yagendera naye yalina emisomo ng'esomesa abantu okuwonoggwa mu nsobi okuvunaanwa tutegeregana naye yasomesanga omusajja nti singa osanga omuwala nga empale ekiteeka ekiri mu bisambi tutegeregana bw'atambula empewo bwejja olwo ayagala kusigala bwereere oli bwamwendako tabuna era nga bakulaga nti bw'otuuka mu kkooti buuza omulamuzi mukama wange ekitiibwa omulamuzi oyo aleeta olugoye lwe yabaddemu era omulamuzi ajja kuyimirira ku magulu abiri alagire omuwala aleeta olugoye lwe yalisa eki lwe yabaddemu nge nti akutama alonda akakalaamu kaako anaagenda okutanga empale ziriwa ebisambi biri bweru amubuuze mukama wange naabiwoneddewa amuta omuwala ono yafuuse ekiki ekikemo yafuuse ekikemo muwala atambula kiro atambula kiro obudde obuziba bubaamu ebizibu bingi tutegeregana waliwo ekivvulu kye baaleeta muno bakiyita batya olunyege ekinyegenyege kyali kyakwera bakyakirina bateekako obuyimba bwabwe nekyali kyakweyambula kyali kyakwendaganira kaawo kya naye abaana baffe abamu baalimu ng'abaana babo tutegeregana baalimu. Allah yakendeza bukendeza waliwo gye baayitanga sipitiani sitijam bwogimanyi ogimanyi sipitijamu togimanyi. Sitijamu kali kantu bakaleeta wano mu Uganda kabeeranga eri mu industry ya kwa Burigato. Olaba oluguudo oluveeri wansi lujja luyingire kwa Burigato, luveeri waggulu nga balusiba eri teru amutaitamu neeno. Kati abantu babeerawo wakati muki mu kkubo abakuumi we bali ng'omuwala yeeyambula beeyambula ne basigala bwereere nasigala mu kawale ke akatono natambula ng'adigida okuva eri mpaka wa gwayagala twalako tavunanwa ninga bo baana b'abantu beeyambudde bali bwereere basigadde mu buwale bwabwe nga waliwo abasajja abagagga baabeerangawo wakati ng'abasiimagaye ne bendaganakaawo bo bateekamu ssente ne batumagade yakoze omuli ni bwe muwa ssente kati omulala enkya tajje nga ssente ezo azifuniddawo zakyeyonoonera n'omulala ajja kukolaki nenga society efa. Society egira ki? Kati oyinza okumanya mutabani wo nti bwakyo bwafaanana dayu muwala waayenda n'ayingirawo n'akulabiza n'afuluma naye tomugambako ate omulenzi bw'omukwata ng'amwendako ye omulenzi omuteeka muki mukomera osibye waki ye omulenzi bamugo bavunaana obwenzi omuwala tebamuvunaana azaniyatu wazaani alla aleeta bameka kati abo Allah subhanahu wata'ala yagamba ntagenda batunulako abalabi yagamba ntagenda batunulako ye musajja omukulu omwenzi oyina mukyala we kikwendeza ki asheikhu musajja omukulu kigambo sheikh kitegeeza omuntu akuze naye ng'akuze alemedde ku ki bwawasatavunaana wanga alla tagaanangako musajja mukulu kukola ki naye ekibi gy'emyaka gyegyo obutagifuga gy'emyaka gye obutakola ki omusajja ali mu maka ge baisiŋŋanya na mutabani we tolaba abaganda ebagamba olugero balugamba batya abaganda balina olugero lwabe buluyita bagamba bati tyebiyita ekiro neki myaka y'omwana ne nnyina omwana ne nnyina anti baliko abukyamuziba baliko maama ayitawa nati bagenda okusiiganya nga eyabadde atutte maama atutte muki muwala embeera eyo abantu bakifuula ngaekyokusaasa naye nga kinene mu bulamu bw'omu kusaasaanya bwenzi bwabwe obwabusonga bagani muka muganda wo bayimba batya akayimba ka ebyo byonna bibaamu yaalinga alaga nti obwo bwenzi buli halaal so nga bufu musajja omukulu omwenzi n'agamba n'omukulembeze omulimba omukulembeze omulimba tutegeregana malikul kazzaab kulembeze naye nga mulimba nnyo oyinza okulimba n'ekirabu omwana omuki omuto n'agamba waain n'omwavu eyeekulumbaza tolina sikolewanosirwozaki okutuuka ku leve osaba kikumi ate bagejjanga obeere wano oyimba engoye zino sikola bwe ebyo ntisibikola ate togiraki oba mubi nnyo. Baraka llahu fikum wa jazakum llahu khaira subhanaka llahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.